all day, baby.
Mama chanja, fundi wa ukweli ni kinyozi, love when ni fundo mahaba.